Alba Mega.
Nishota sana manjozi na mfata pisi kali na lozi Danzima na lol, nshapata gari kali Lamborghini Lamborghini Na mia sinza ya mall, mjengo na pigo linzi na dogi Gym fiti mabodi, siendi makundi tena ya jogging Tukula mbuzi, tonawa bapa, natoa pesa kanagawa kalata Mabantu niachia mai wangu sitacha na kuwa sponsor maizao na ngata Kiwa mnyonge don't try, mabato pona leseni ya mguu wa bata Mdomoni alo cigarette kwenye briefcase Mapesa kani meshinda bet ni mewidmet Nachafua mizagiza kate na malichmet na mabusiness Nasifika na mapesa mingi kama Bill Gates June na mawani chini jeje utantaka Kila demni na yatongoza na mpata Na machenchen na mikono na michata Usiponita peteje please call me papa Kwa nilipita haso, watanitafui maso, kumbe mikazo, likaza maso Stime wa milala nilikesha macho, kama napiga patro Valentine days, ili nipitanga bila kapose vina la baby kali kama kina sanchoka Suezi kumbuka tena mademu walo mtosa Mana nilipotoka na nilipo ni sofa Mini mtu ama cyborgs, kumudu maji salama na bado sikufu kwa typhoid Watu wana iPhone, iPod, kumsila na buti limechoka tani kikwama likaibon Baba mwenye ima na nidai code, paka liona noma takuwai home Sikufunjika moja bado nilidia na my god, na ndo tuchofunzo kwenye kolani na Bible Sikupewa msada ndugu litupo mpaka na flame Na hata nilipoongea wali niona yani kama tunapweka woo kama jibu wali lokata chain Naenda kwa zima nguza mitoko wana hawa shei Sikuizi sichezi kamali kwenye simu tanikuta kwa kasino Nimezuguko na mabounce aguso kutoe jino misimo Tupo serious joking no, kitako none club joking no